You know, love is a feeling.
Let me romance, back the other man. Let me romance, let me romance, back the other man. Let me romance, let me romance.
Why did that? Producer Prince, you move what you have. Timako, Timako, Timako. Yamba now, Timako, Timako, Timako.
And you will take a fly. I wanna be by your side. In my room, we spend a night. In my room, we spend a night.
Nimu wa inyabu wa mtimako, timako, timako. Nyambanda wa mtimako, timako, timako. Nimu wa inyabu wa mtimako, timako, timako. Nyambanda wa mtimako, timako, timako. Serena Shiva, Serena Tagari. I am Kepwe when Muna get on Badwana. Kutaka baby and Nisha Kokona. Made to Sunday, Javola Wabuwana. But you so cute, so nice, a car when you go. Ali come close and phone, now we go water go. In a day universe, or day you need princess. Grind me at a sabi, you won't be better than you got. Nimu wa inyabu wa mtimako, timako, timako. Nyambanda wa mtimako, timako, timako. Nimu wa inyabu wa mtimako, timako, timako. Nyambanda wa mtimako, timako, timako.
Tawelo nembugu matepicha hai
ofimbi solo sinenkaba simanyobo nyumirwa binkaba ofimbi solo sinenkaba simanyobo nyumirwa binkaba
Something in the cobby to the no gata. Mutima wanga to put it out where you. There was something I was still out where you. But I told you, I'm on a day that did it. The Kuba quite a mona did not wait. To Kuna Kutunga, the weapons, Susan. Bring the Nakula, the empathy thing about you. Timu wa inyabu wa mtimako, timako, timako. Nyambanda wa mtimako, timako, timako. Timu wa inyabu wa mtimako, timako, timako. Nyambanda wa mtimako, timako, timako. Timu wa inyabu wa mtimako, timako, timako. Nyambanda wa mtimako, timako, timako. Nimu wa inyabu wa mtimako, timako, timako. Nyambanda wa mtimako, timako, timako.